Ni mkali kabisa mentali kanikalisha mapenzi yamenishika over me motoni utanipeleka mwenzako na nengene kajinsi unavyoserereka over me chukunye fridge shika ubaridi ukitulize tembea na pepo pupo mbaya tuupulize sipa kupanga nyumba yako wasiulize chana na DMs kakuna swali niulize mini na speedy mama so weather take it easy ini ya sali na lindo na nyuki msikatize nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize nile nishibe kasema mama nisibakize
you are not the bestie we are not the bestie which is the best thing cinema rafiki my bestie wa wamebaki na eti 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 Johnny my love na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarinate kileleni baby girl be my guestie ma makini experience shows and show maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inati na vina I say kama jicho linavyohitaji kopi I say ukifilisika hisia njoni kopi I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da 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 da
Tazama machoni naona makopa kopa na legeza sauti tasema siku kufoka foka wanaotusema na waitia mamangu Adija kopa na tamu yako nakupa popote unapotaka sema leo nataka kwenye bathroom au hayat twende zetu tuka book room nakupa 3D wengine wanaendelea kuzoom mixa kitu cha chuga kicha kipande boom the way you touch my neck touch my back touch my boo don't ever wanna look back all my exes will be mad at you boo unavonifanya sitojali ukiona side chick kinibandua sibanduki waendelea tu mwambie mwenzangu waelewe mimi ndo main chick na ukipenda mlete tu mle wote tu
tukianza si achika katikati niko night candy mwisho mindset on air dina party party slipo shona kupea free na sitaji dipo chamge you need the mali safi chito bank na mimi kupatia madoba die stand some me who was on my post my life close your eyes and let me hold your thighs and it ain't no surprise I never told you lies yeah cause black men don't cheat and if it happened it was back then don't speak and don't even bring it up you wise to side D10 and dark princess na kuorganize your ID Kenya sijatoka da wanatambua vichochoro na nikikuja da sini kufikishe moro mina juo po da wanamogopa umoro baki kupata da girl you know what's gonna follow
da 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 da
penzi tam kama zabibu sindo bihawana kusuki cheshe nisha skip sorry bihawana kwenye sala fumtani kuna mboga kama bwenini wepeke mchumba dona kupenda paka mwezi afuso tu kwenye kangadi kwa jeans tembe ndembe african bantu so tu vivu mwendo zembe nasume ujuzu wangu sino shikaji na mundendo sofu makopo machache sunanjua mini jembe natuja pazuri na kula na chukilisha sasu kupendeza uyu mtoto na pikilisha kinomba lazima ipata kikosa na umiza kichu uwe manicure pedicure tona ime Usiji kufanya makoso kamini ya mabff Kosi kubwa nako atepiwa na BFF Sike watasha na wapopo nataka kuja nchini Lengo lao ni kumnasa yundege kiumbe mtini
Umenikumbata kwenye baridi na pata yoto Vile nikirio na goli ni mashuti ya fei toto Una kiranga wala mashaus Unaishi loko unanita mume na mina kuita mama watoto Nikiwa na sila nikikona tunacheka Najiona shababi kifuani ukiona deka Vishimo vya mdaku mashavunu ukiona cheka ulivo sexa Kila muda nataka kuweka Vire mara, vire mara, vire marara Unajo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha Na vire masa, vire masa, vire masasa Na vyo kwenda mbio ndo moyo wangu mauna liya pa Masham sham, mambe pwani pwani na pagawa Makam kam bada ya lkasusu na kahawa Utam tam pale ukinishika ni fire Ni dam dam bindo adam na wendo hawa
Da, 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 da